awe kumuntu abengitshela bonke abayazi omunye nomunye athi ngazi 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 mala ngifuna la nawe ngifuna uthathana nawe sithandwa sami ozala sonela ntombazana osasithandwa sami ngize ntombazana njengawe ngayifuna ozala ngifuna uthathana nawe ngifuna kutshata wena zofamba nawe zohamba nawe zofamba nawe sithandwa sami zofamba nawe zohlala nawe zohamba nawe ntombazana omuhle kakhulu awekho omunye ofana nawe omuhle kakhulu awekho omuntu ofana nawe oza 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 nzofamba nawe Ngifuna wena angifuna imali ngifuna nawe sithandwa sami angifuna